kukaluvira munange simanyi kikyenyo nsuula omwoyo n'engeri gye ntera okusangasanga ennyo birwe nkusanga maama mpulira ekizibu gye mvudde nsalawo omukwano n'eveemu nkugambeko ndaba oba onookikkiriza nkusaba tukola omukwano gw'enkokoto ne mukama tuweera kube muwangaazi tekulwanga enne waddeyo nnyo nannyanzi yatula kyoliko omukwano nfa omwoyo buzaakakuba mmanye nnyo obuntiddemu okusinga lwondeka nga maama njidde sinze kane ku lulo oba ofiirwa bameka bampenyanga nange esinyega omukwano nannyanzi mazima wammalamu baba sikulimba laba wenninganaliko omutama ono mwana lidde enzobongo nendowooza abasajja kubonyabonya temunno gofunye fuleedi nnumirwa abantu kale ekiri bajjato kukyusa omwoyo ekiri kundesa mu mazzi okwana omulala leka kunsuubira mu nnyo kutaatagana nze simala geetoneera ntiira ddala ndi mukwasi wa mpola ne waffe bammanyi obuuzangako kugeetwali kugamba oba olabanga luyombe bwayise siri mutambuze naye eranjulira kale ekiri bakyate nannyanzi ekiri kundesa mu mazzi okwana omulala kale ekiri bakyate nannyanzi oliva nontamu obubi nnyo siraba omukwano nannyanzi mazima wammalamu baba sikulimba laba bwe ndingangaliko mutama ono mwana lidde enzobongo nendowooza omuntu kuwambuliddeko kabiiki nannyanzi abazadde banfubako nnyo kuntereza mbuli lwe ndowooza ku ebyo ntuuka esingo ne ŋŋenda mbatunulako omutima ne kunteeka ne ndyako nabo nga tutunuuligana juzi ne maama yagenda nambuuza kikyekya nnemy amako gafundira omuntu kye nnava mutegeeza ekituufu n'amanya ngaabwe saagala okulwanga ekibuguutanira nga njagala nfuna omukazi anajyamu gwe sireka ewaka tekutangatanga kyemudde nnonda gwe maama olwaleero tugezeeko ndaba oba onoonkuumanga nkulumbutanyisa ebiseera n'ebimana kutuusa bwe ŋŋambye konzaapaana omukwano nannyanzi mazima wammalamu baba sikulimba laba bwe nninganaliko mutama ono mwana lidde enzobongo nendowooza mumutima tegisanye nnyo okulowoozesa olw'obutangu wa mukwano okusiba mpeta ye bameka be tulabye nga bazinanula kale ebinaaswaza enkyafula edi byaki bwegumako gye nkulaza eriyo emirembe olibisangayo mu maaso nannyanzi wadde mmanyi abakuzaala bo bakisemba naye osana olanye gwe naawe okirowooza ti obusimbi bwe tuyina bwe buyonooneka tuba twewaddeyo feka okudaagananga embaga ojja kuleka nga tubalangalo omwana waba endi ojjoko oli enfuufu ngwe wenna nnyinza ndi okukusiibya enjala zendabanga n'enkibeera nkitya okuswala omukwano nannyanzi mazima wammalamu baba sikulimba laba bwe nninganaliko omutama ono mwana lidde enzobongo nendowooza simanyi munnange oba njogedde kikyamu nnyabo nsawo nziremu naye woowe ndi wabi mazima wanninyambye okubaako wensulira naye ate kambuuze ebbanga ly'omaze nange kimuli ky'owulira Durina rine nyaba sajia na nyazi Asima nye jenda ganti na gendi chisanga Eranga chevuza nyumu tima wange Chemere ne mauti okulia kubandoza Na ere rosi chima nyoba nkesa Umukano kunsimbio kila kakavengo Choka fubanyo kubiaba zato bategeza Bonova munango tusena nyazi Yorio mwana ye watera ntwara Mutoboze rio kuwa watere vye simbo Nevizibu vye tulino vivategeza Kiemba goche watere chisera maso Tugire mkuwele kare kongu sibule Na yonde se uvite rwa okuta Tujitene chivuye waliovo tuarimba Kwe wabera kunyame nsava Orio kora vikengavo umulenzi Na wakuruba kuliseo Kumuza jova totio bagamba Timbose bata mkula nyama Oh, mkwano na nyazi Mazima wa maramu baba sikulimba Lava wendi ngangali kumutama Ono mwana lise nzo bongo nidoza Oh,